Nga tuberenga egulia ya fetuli tandikira wali egaba kukoti enkuru nako zino weba detu la sabiti ziba denga bili yao bili nechitundu koti ngegena maso nukubanga indi lao mchifo chegaba watirwa munange abana bafe amabuje abana bali balabirirwa munange kugaba ali Child Hood Development Center awigaba mu Kampala kakati nonako olwalero unako rwajyo nabategezeza nti olwaliro mulamuzi wakati emulira Okero ira atoloza obudde bubanda deni zituuka kisawa ye omusango ne gwanga gutandika abantu babukereza nkokola ni babanga abayingira bayingira abadeni zikadi nga bulijjo bye byokwerinda nga nakawuka kumpi baagala kakebera akabadde kayingira munda mu kisawe wadde watuzibwaki wadde watuzibwa koti eno era nga ebyokwerinda bibadde munda ne wabweru ne wali kugundi kulubana malwe nyanja kubanga kumpi koti ebadde etuula kulubana malwe nyanja awo nga nawo webunguludde w'abasirikale naye nga abantu nabo bakwatiridde wabweru w'ekikomera ekibadde kyebunguludde koti eno ate zibadde busa omulamuzi munange Alice Komuhangi bwatyo n'atandika kooti ngulo ye omusibe munange abadde ateeberezebwa wabula nga mu kiseera kino kaakati gumusse mu vita kyateeberezebwa Christopher Okero naye nga waali ne bannamateeka ab'enjuyi zonna nabo nga weebali omulamuzi n'agenda maaso n'okulabika nti atandika okuyitizaamuka abantu omusango guno gye gwatandikira obujulizi obuleeteddwa bonna bonna obw'enjuyi zonna n'abanga abutunulamu kati olubadde obutunulamu n'asaba enjuyi zombi bannamateeka nabo babeeko bye boogera ku mbeera nga bwe bakola ki bwe bagenda maaso n'okubanga bagiraba era enjuyi zonna oluyi olwa Christopher Okero nirusaba omulamuzi nti munnanga omulamuzi okusinziira ku ebyo nga bwe bitambudde atasaanidde kulabika nti munnanga asingisibwa omusango guno kubanga bwe yaguddiza munnanga yali takola ki yali tategeera bulungi yalina ekizibu ku ki obaoliawo ku bwongo wabula ateddwa oludda munnange oludda oluwaabi oluwaabira Christopher nayo ne lugana nedda ssebo nyabo omulamuzi omukulu ono alina okusingisibwa emisango era nga weesigama ku bujulizi bwonna obwaleetebwa bulaga bulungi nti ono bwe yali akola ekikolwa ekyo ekyettemu eri abaana baffe yali ategeera bulungi kubanga yakiteekateeka ki yakiteekateeka bulungi yajja ne yeetegereza n'amala n'agula n'ebikozesebwa byonna era twabyanja mu kkooti nga bannamateeka bwe bagamba kati omulamuzi asinzidde awo n'abanga asingisa Okero munnange omusango ogw'okutemula abaana munnange bye yagenda maaso n'okubanga ajja mu budde omulamuzi Komuhangi ono ategeezezza nti obujulizi bwonna obwaleetebwa oludda oluwaabi bumala era buluma bulungi Okero nti ddala yeenyigira mu ttemu eryaviirako munnange obulamu bw'abaana okwali Gideon Eteko ne kubeerako Ryan Odeke awamu ne Keisha Otim nga kw'otadde ne Ignatius Seruyange okufa kinajjukirwa nti Okero ono ng'ayita mu bannamateeka bwe yagamba nti wane nze nali sibitegeera bulungi naye omulamuzi agambye nti kusinziira engeri gye walukamu olukwe wali okimanyidde buddala bulungi omulamuzi wuuno
Looking at the evidence that the accused person abused, there is nowhere he's talking about a retardation of his mind. The only issue that the accused person suffered from and was talked about by many witnesses is sickle cell disease.
Kale okujjako balaga nti yali alina obulwadde bwa nnaluzidi oba sikoseyo.
And I said that with all the respect to counsel, this argument was not supported by any evidence because even when he was asked what kind of mental illness the accused was seeking, he had no answer to that.
Nti naye wali tewali bujulizi bwonna obukakasa nti yali alina obulwadde bw'obwongo ne bamubuuza.
Kaakati oluvannyuma lw'omulamuzi okumenyawo ebyo byonna byonna era agasseeko nti ekikolwa ekyaviirako amabujje gano okufiirwa obulamu bwabwe kyatwala eddakiika ezitasukka musanvu mulamuzi akibazeebazeemu n'awuga tekyatwala eddakiika musanvu n'agamba nti obwangu buno n'obukugu bukolebwa omuntu yekka atendekeddwa mu kusalako emitwe era alina n'omutima nga kw'otadde n'endowooza ey'ekitujju oba oliawo ng'Okero bwe yayolesa
I have no doubt in my mind that the search for ISIS beheadings prepared the accused person to launch this fatal attack on the defenseless children. As already observed and clearly stated by PW6, the attack that led to the death of the four infants took less than 7 minutes. It is only a person with specialized training in beheading and the heart and mind of a terrorist that will do what the accused person did. It is my further finding that this very specialized training and meticulous planning and premeditation strongly negates any claims of insanity.
Ah, those are more devilish. Namazagain need the Chikura Chavu to Jew. Agati no ano, Aumuza Muku court, Nagama and Koma Kusawa Muenda. Ntie more, Echivoni Rezo Chengendo Kubanga and Kwanga Christopher Okero. Atoroza Muenda Zirudeo. Naakomao natandika kuyita ita mu nsongezo enjawulo zonna zonna omusango nga bwe gutambudde abadde tannaba kubanga atyemulira Okero ono musali kumuwa kibonerezo agambi Okero waayo Okero kiwanji soko situke nti iye nsituse baako kyoyogera kyonna kyonna eri eggwanga Okero agaye siina kyenjogera namugaba mulamuzi tolina kyoyogera yadde okwetondera bannayuganda olw'ekyo kyewakola nti asirina. Uno.
You don't have to remove a mask. Can you keep your mask on? Because we are so many people, we will get why should the entire pass a death sentence? Are you going to tell me why I shouldn't pass a death sentence?
No, my lord. I'm not going to say something today.
You don't want to say anything? Do you want to say something?
No, my lord.
You don't even want to apologize to Uganda? Should I say to you that you don't have anything to say?
Yes, my lord. I don't have anything to say.
Your Excellency, what is your national agenda?
Na, vanimalo kumwa mkisa, na agano kubako chayogera. Ewo kwenenya, kwe kubamu chifuba, una muzagani oke kale. Kakati wana taganju devi wandi kubye na agandi, kakati Okero, munange nkusalidde ekibonerezo kya kuteekebwa ku kalabba era agambye nti lwaki ekyo nkikoze njagala obeere ekyokulabirako eri abalala oboolyawo abayinza okuba n'endowooza eyo bajyesonyiire ddala okulabika nti obulamu bw'abantu bukuumibwa era embeera ebadde bweti ng'omulamuzi amusomera ekibonerezo ekya kalabba.
I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence.
Nere nsongezo ya guru, sila chenzide tingana kuwa Okello, ichibone rezo, ichisinga yo obunene.
I hereby sentence him to suffer death for the murder of Etek Gideon in count 1, Kensha again wrote Otim in count 2, Seriange Ignatius in count 3 and Odekereyan in count 4 in a manner authorized by law.
Mwenzo mwenye msindika Okello Christopher Onyo kuchivune lezo itakalaba ulua kucha abana wano omisambo kutoka oteku uo kubili teisha omisambo kutateriyan Ignatius ni odeke mwongeni ilagiru wa mateka.
And Mr. Okello, you have a right of appeal. You have a right of appeal against the conviction of this court, both the conviction and the sentence. This you should do within 14 days from today.
You
have a right to appeal to the court of appeal.
And that is the order of the court. Mbira bwete webadde era n'enduulu munange nizivuga okuva mu bantu abadde wabula bakiro kwedda kooti egenda maaso ng'abamu